It's Buzz.
Mukama ye musumba wange setagenga. Natwala ku mabbali agamaza matefu. Komyawo bulijjo ememe yange. Obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange. Lubeerera ye musumba wange. Nakusinzanga bulijjo omulangira w'emirembe Mukama wasukulumye. Olagoma yayoda kikolo kya Yese teri okwenkana. Oli mukulu Mukama osanidde. Ekitiibwa ky'amawanga osukulumya byonna bye ndaba. Tukusinza kubanga obeerawo. Nsiza amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiyika. Nange natula mu nnyumba yo. Ennaku z'obulamu bwange Mukama byonna mbikuwadde. Ontase nakusinzanga bulijjo omulangira w'emirembe Mukama wasukulumye. Olagoma yayoda kikolo kya Yese teri okwenkana. Oli mukulu Mukama osanidde. Nakusinzanga bulijjo omulangira w'emirembe Mukama wasukulumye. Olagoma yayoda kikolo kya Yese teri okwenkana. Oli mukulu Mukama osanidde. Sitya munnange kubanga mmanyi nti ssebo w'oli. Nalabisa mu ttumbi n'olyoya n'omuddo omuto. Olugalo n'omugogo bye bisanyusa nze. Oteredde w'emmeza erimu obutikkanya kitange. Nakusinzanga bulijjo.